wonne nyandere sey Yesu ummi yahi feere mum waɗi do'aare. Nde o waɗi do'aare faa o heini, sey o so'oyi to almajire makko. O wi'i, no e duniyaaru mbi'atanmi? Woɓɓe mbi ɗum Yahayya baɗowo batisma, woɓɓe mbi ɗum annabi Iliya, woɓɓe mbi ɗum go'to nder annabo en maynoɓe. O wi'i, onon noy mbi'otoyyam? Sey Bitrus tontimo wi'i, ɗum Yesu ɓiɗɗo Allah. O wi'i, ɗum noon to on mbi'ika koba, ngam nyandere e wara ɗum piyayyam, ɗum torreyyam, ɗum halkammi, ɗum warammi, gaɗa balɗe tati mi ummitoto. Fuu jiɗɗo am tokkugo sey to wori nyumango hoore mum wara tokkammi. Fuu jiɗɗo yonki mum no halkey ɗum, kalkuɗo yonki muɗum fuu gam am mi hisney ɗum. To a heɓi ɗum fuu kuuje duniyaaru, a heɓa laamu Allah, ɗume ɗum nafma? To a semtiyam nder ndu duniyaaru fuu, min bo mi semtete yeeso baabiraawo.